do what I do for you. Mimi nasa ile mbaya, macho juu juu ya ni kwako tu. Mi mgonjwa ni peda wa. Nyama utapata hata ukitaka bata, yeah. Uendo master, hata uvunguni ukitaka utapata, yeah. Oh baby chapa, nyama utapata hata ukitaka bata, yeah. Uendo master, hata uvunguni ukitaka utapata, yeah.
Changanya my head,
oh yeah.
Changanya my head,
yeah.
Changanya my head,
oh.
Changanya my head.
Sitamani ulivyo vyo 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 vyo. Unanidinya chini chini. Come on, come over, nipe vya chumbani. Uendo yangu bora nifikishe safari. You my everything I can't deny. Uendo maisha yangu wanipa uhai. Chapa nyama utapata hata ukitaka bata, yeah. Uendo master, hata uvunguni ukitaka utapata, yeah. Oh baby chapa, nyama utapata hata ukitaka bata, yeah. Uendo master, hata uvunguni ukitaka utapata, yeah.
Changanya my head,
oh yeah.
Changanya my head,
yeah.
Changanya my head,
oh.
Changanya my head.
Ni
Chini.